unoko juwe wele mafia uwe mselo sister duba swele mafia kamoko chuna unahaso kivyako una make mshiko basi hiyo ndo life yako na wele mafia K-I-M-A-F-I-A ki mafia K-I-M-A-F-I-A ki mafia
Mandugu DJ Dark Master
Tuma na nguvu tena jasiri hata shule siku soma sikuwa na hela swa kiliso Nipe dili mbili kilo alfajiri then usinipe zari ya wiki mbili usipo niono jwe nshatambanshe safiri yae Niko mbele minasaka mahela Nipendili Marcella nipendili minkamate mahela Na cheke tabaze tunza vichocho roni Usishangate kishindia komoni Tunapenda sana mawama champagne lakindo vile tunatuna mahela Tunatamani mami sese kumwaga ni mapiza mabaga na mazaga Ile ndo vine tena tuna mahela lenye makobyo ameshindia mapela Tumekondiana kamili jomi sumari tunajua kuwa mwili wa ujengi kwa tofali Bali gari wa maragi au pizza pepperoni Akitu cha beef then mixa makaroni Inapendeza ni mambo tu ya feza full diet ni muhimu ipatikane kwa meza So nye mnasemaje masela tusake dili tukamate mahela Right yeah
Pendili masela Kamate mahela Pendili masela Kamate mahela Pendili masela Kamate mahela Pendili masela Kamate mahela
Ski hata mfanya dili ipi Nana kama vile zote zilipi yani Nishamu wame kufanya muziki Kuja 41 night anataka mahela Nimesha choka haya maisha mtani Office maskani, breakfast mjani Bakati kichwa kina waza mamillion Vipi nita ride na mamaji ya stallion So kila kona ya mta weji mix figure Dili 1-2-1-2 the 5-6 Ikuzekana unapigi ata fix Hacha woga wakulala sdi kutuo cha polisi Bila mapene juwa mengi utamisi Achia mbali lazima jinga tanisi Mimo nye mtu flanu wa my chicks Vipi ntopo wa miss bila kuona mahela So Vicent kama 50-50 Kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti So nye mnasemaje masela Tusake dili tutadaka mahela
Masela Pendi mpendili masela mfele Kamate mahela
Masela
Pendi mpendili masela mfele Kamate mahela
Masela
Pendili masela
mfele
Kamate mahela
Masela
Pendi mpendili masela mfele
Cheki Freddy, bobo waziri au mwanangu zizu sikii na nani pedili Tena iwe moja tu ye nyakiri ya kulala maskini na kuamka tajiri Nipendiri na mitoe mashairi ya nyakiri ili wenye singiri wote wakiri Na kabla bokas ni smoke above mali kisha ntoyo rhymes inye sunkali kalifte vali Nobody copy sky screams about race Ni make more money, more dough, more pesa Na liyo zuisha wa Kenshi wapange foleni kuja kugombe o manager Nosa nipenda ndo waziri chukiela dada zao kwenye kona si To watch up wabambia halo
Do it
I'm nasi maje masela na dawa yao ni kupata mahelo Nipendili
Pendili masela mfele Kamate mahela
Masela
Pendili masela mfele Kamate mahela
Masela
Pendili masela
mfele
Kamate mahela
Masela
Pendili masela mfele Kamate mahela